Yo, Bob Level. Yo, na Felus, Marco Chali, Bongo Reco Babu.
Kitani na kifanya kina jambi, wanashindwa wanashinda nishe wapi. Samara mani towa ratiba, kimbiga kazi jare na mira. Iza jam jam, raia jam jam, na baba rebo tu jam 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 jam.
Tunapotoka Kigoma, kuna maji, kuna umeme, lakini watu msipanic, endeleeni kuvuta raha, au vipi?